In a while, again, danga no zinamu. The way that we don't suck or smile, Nadala and Gordinam. We have to enjoy this life. To Chakalenga, to Charibalam. Meanwhile, nothing yet information. Stingy Menace Association. Just put the value in the occupation. To the Yatambuza explanation. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Abana beli la la, abana beli la la, abana beli la la. Life is what you make it. Zena sala wakukuwa hiti. Wama bomba sakata biti. Baya ya majibala kusukiti. Sexy ladies shake it. All them fine girls like it.
Elanza soka kulisti ava life city. The life city. The life city.
Drift to hadengoye na kubye mpya. Style yendo mgondese mpya. Toni nyakunga tompya. Abatesi kativari mkutia. Kulabula, tontabula. Wembandi ya kuzange tompabula. Everything wello, wello. Yeah, all is well. Sawa ya kweli.
Sawa ya kweli,
sawa ya kweli,
abana beli.